Sembi dinki e fondeki hepte goto daga nder kristen be dum buri yarnuki bone e tarihi bo e dun dilla durre lai sembe bernde tefuki sembuduki e sembe jomirawo gam majun tunda tafellere rahama jomirawo en don mari dum humto to en de lai berde korentie didabun nayi go daga nder dereji sappo e tati di bulus windi modun andiri e sol tatus wala burdun andel e sirri ko buri derewol ngol andirangol e koranti e nder deftere seninde e nder derewol ngol bulus mabbiti bernde mun e shiya sembe kullum nawol e kulabe yonki e jomirawo mo jabi wiki dun yari en dun yarni en bone ta wuttudu konde amma dun yamayi sembe men nder rudani amma na nder intuki hambune ba en den e dun wanyi em amma dun wittinayi en dun fi en amma dun warai em fu enon ko natti bulus wi ai mi hawala ko ndaru noyi emi yara bone bulus bo suudai gonga wiki yonki mun warti shatudum ba mo wi'i nde joy kammi nde joy kemmi loshi 40 wala go'o nde tati e dun dufayam e shabbi diga to gujakiyam nde lati dun gujakiyam nde tati diga to dun gujakiyam nde tati ko lewal e sankiti midon wala nyalla nder mayo omtingo mi latake nder hadari daga mayoji nder hadari daga ngadobe fashi nder hadari daga marbe leddi yamal gal dun hangal noedun hoshata gan harnuki goddo nder gimi mabbe eta bulus mo buri jabuki dubbe bawai kosha amma mo wadika yadu shin mo wodi sembe dun fere daga jomirawo boto dun non wodi ko mbaweten wakkitaki to en don nana ba en dale en der derewol gol bulus hudi e jimlare den de e didawre min dellata bernde shiya bernde don holla fewki don shiya bernde don holla fewki koppi nanki ba dale ko wadi dellaten bernde hande ko dudi dun don wurto pelle tati go'o kalubale bandu didi gogore maya mosol yonki tati konuji ruhaniya en don wangini wakkati nyau e shomri dun mabbi en embawai fuddo mamaki en medayi nanki beldun e hakkilo wakkati dangantaka salori ko bo shede ngombone dun wodi koydun dun nana wala seko e ruhaniya wakkati dun wartiba be gadanten gaba e be gada adawa e men konde embawai nanen ba dalen Dume woni gurtoden bulus rokki en ra'ayiji mardi mangu kanji didi itake darki yeso mo wi'i gam majun en dellai berde ko de yake e zahiri en don bonna fu enon e der dun don fu'ita en ko de nyalde gam jayngol men e ko wannata en dun shalal dun don heba mangu der har abada burdun dum fu dum ma gam majun en bo inayi gite men gam ko darten ba amma doko en giata gam ko dun yiata dum wakkatiel amma ko dun darata dum har abada fu itaki don hebiro ta en don defori e jomirawo en don janga hala mako bo en kebden sembe e yeso mako hakkilo don waltina en shiptaren ko wannata en don sharel pamarel amma alkawal jomirawo ngal don har abada to on don nana ba on delli berde mon shiptore ekkitinol pol itaki e darki yeso hanji ngite mabbi tirdi hiski e bunkasa der ko wannata on ta dalu jangirde barkaji korantia didabun nayi go o jego gam jamal dun heba min e TWR Nigeria ko bo homre jetati homre jego o homre jetati homre nayi go'o.